Umekuwa ukipambana, umekuwa ukilia. Je, unatafuta mwangaza?
Mwangaza
Yesu umfure tala. Je, unatafuta maji iwe kwa teko Yesu? Yesu yekuwa
umuombe.
I love you.
Everything you do, I love you. So on you, I'm into you. I sing for you, work for you, stuck on you, I be on you. I love you.
Yekuyanze cha kunjegere nungunya barabe turute turute
gweyanze cha kunjegere ye nungunya barabe katinterete terete.
Umekuwa ukipambana, umekuwa ukilia. Unatafuta mwangaza?
Mwangaza
Yesu umfure tala. Je, unatafuta maji iwe kwa teko Yesu? Yesu yekuwa
gweyanzi cha kunjegere ye nomponya balabe katinterete terete.
Umuombe.
I love you.